ndagoterwa mu kugukumbura uvaga yuko nunziga uzajyumbuna uya birasobanutse waranditse ndagenda waruzi ko ngukunda ubigendera urambeshya zinkamenye ko rwa rukundo twari nk'ivumbi ritumuka imvura izagwa bikaba ibyondo ibyondo sinkamenye ko rwa rukundo twari nk'ivumbi ritumuka imvura izagwa bikaba ibyondo ibyondo nyuma y'uko ugiye fitu wagusimbuye ni wowe wahombye rwa rukundo rwose nararumuhaye nyuma yo kugiye fitu wagusimbuye ni wowe wahombye rwa rukundo rwose nararumuhaye Nyo munu na hanicha Nagomba kakura nuzahaba Akamari rungu Niwe mumara rungu Imihanda ya kicheri nsengruta Atana niwe Onjiri kukwioma Singa menye korkwa rukundo Wari nk'ivumbi ritumuka imvura izagwa bikaba ibyondo sinkamenye ko rwa rukundo wari nk'ivumbi ritumuka imvura izagwa bikaba ibyondo nyuma y'uko ugiye fitu wagusimbuye wowe wahombye rwa rukundo rwose nararumuhaye nyuma yo kugiye fitu wagusimbuye ni wowe wahombye rwa rukundo rwose nararumuhaye